نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم سورة ياتي من سورة لهب الله سبحانه وتعالى أقدت زويتا كمانسو كدبون زيسا وتي china chili chonse chimene chimachitika pano pa dziko lapansi chimachitika mchifuniro cha iye ndipo ngati munthu kuli kukhala pabwino pano pa dziko lapansi ukhoza kukhala kusauka ukhoza kusangalala ukhoza kukhala kusangalala ukhoza kukhala kulira zonsezi zimachokera kwa Allah tabaraka wa taala komanso Allah subhanahu wa taala afunaso kutiphunzitsa inu ndi ine kunena kuti inde pali zinthu zina zake zimene tili nazo pali zinthu zina zake zimene ife timazipeza chikhoza kukhala chuma akhoza kukhala ana ndithudi zimenezi amene amatipatsa ndi Allahu subhanahu wa taala ndiye zinthu ziwiliso zimenezi ndi zinthu zimene zimathaso kumuononga munthu kumpangisa munthu kuti akhale wozikweza kumpangisa munthu kuti akhale wodzimva kodi nankha kwa yemwe ali ndi chikhalidwe chimene chichi kodi zotsatira zake ndi chani chimene angakumane nacho munthu ameneyu Allah subhanahu wa taala akutiwuza kuti zinthu zimenezo sizozikwezera iyayo sizoti zinthu zimene munthu zingamampangize kuti iyeyo azikhala wozikweza pamaso pa anthu pamaso pa amene alibe iyayo komanso munthu asakhale ndi guaranteed kuti ichichi ndiye basi ndi chaine iyayi tizindikire kuti china chilichonse chimakhala ndi nthawi ndipo Allah subhanahu wa taala amapereka komanso amalanda Allah ndi wopatsa Allah ndi wolanda ndiye china chilichonse amachipanga mu nthawi yake chimene chilichonse chimene Allah subhanahu wa taala anatipatsa tichitenge chimenecho kuti ndi maisero pa ife tikachitenga kuti ndi maisero kwa ife ndiyo kuti tizachigwiritsa ntchito moyenera tidakambira nawo maaya awiri atatu oyambirira ndipo pano tikhale tikumalizitsa maaya otsirizira sura imeneyi sura Lahab ndipo tikuyambira pa aya imene Allah subhanahu wa taala akunena kuti ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba tisizila mpindulile iyeyo chuma chake ngakhale kena kalikonse kamene adakapeza kamene adali nako inde munthutu umachita kuchipeza china chake pachiyambi umakhala ulibe ndiye imabwera nthawi yoti wachipeze chimene unalibe ndi Abu Lahab adali ndi zinthuzi adali ndi chuma adali ndi ana ndi mmetetenera munja unena kuti zinthu ziwuli zimenezi munthu ukamanda uzigwiritsa ntchito bwino ukachipanga chinthu kukhala chochikwezera pamaso pa anthu ena ndiyoti Allah subhanahu wa taala amakupeputsa Allah subhanahu wa taala akhoza kuchititsa manyazi pa dziko lapansi lomwe lino ndi kuzamaliziranso pa tsiku la chiweruzo kuzakupatsanso komanso kuchititsanso manyazi zimenezi ndi zimene zidamchitikiranso Abu Lahab tipeza kuti Abu Lahab nthawi zonse ankadzitamandira chifukwa cha chuma chochuluka chomwe anali nacho komanso ana ake amene adali nawo chifukwa zonse zidali kumbali yake ndi ankati akaziyang'ana zimamupatsa chilimbikitso ninati ya ineyo ndine wokwanira basi ine ndi ndikena kalikonse ndipo machenjezo Allah subhanahu wa taala sankawatenga mwakanthu iyayi kupeza kuti amatha kuyankhula ngati zimene Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akunena ndizoona sizati iyeyi amanthawi zonse amakhala kuti akutsutsana ndi mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye fanyoti anazauzidwa ino tabbat yada abi lahabi wa tab kuti zimene zaunongeka pamwezi ndi mwini wakeyo yet iyeyi ankaganizira ano mumtima mwake unati ngati zimene Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akunena ndizoona kuti ine Allah subhanahu wa taala akandiwononga pa tsiku la chiweruzo zimenezo sindikudandaula nazo iyani
ndi anandi ndi shuma wallahi rakabazibala basibano pali zinthu zuli zimene munthu ukakhala nazo umazitenga kuti iwe ndiwo wapamwamba ndipo siungagwe mmavuto ena aliwonse ndipo zinthu zimene zimakhala ndiwe nthawi zonse kukuyikira kumbuyo kukuteteza komatu Allah subhanahu wa taala kudzera munkhani ya Abu Lahab akutiphunzisa inu ndine unene kuti zimenezo sizindi kanthu pa ife. Allah subhanahu wa taala akuyankha zimene ankaganiza Abu Lahab zimenenso anthu ena pa dziko lapasi pano amathanso kuganiza ndi Allah subhanahu wa taala akuyankha unene kuti ana ake ndi chima chake sizidzampindulira iyeyo kwa basi pa tsiku la chiweruzo sizinthu zoti zikamuthandiza sizinthu zoti zikampindulisa iyayi tisazagwiritsa ntchito zinthu izi kuti azipulumutse yekha ku chilango cha muyaya chilango cha tsiku la chiweruzo mungakhala asananjoke pa dziko lapansi pano Allah subhanahu wa taala adamuonetseratu Abu Lahab zina mwazomwe adzaka kumane nazo pa tsiku la chiweruzo popeza padalibe china chilichonse monga chima chake ndi ana ake pamene iyeyo ankadwala kwambiri komanso ndi nthawi imene zimenezi zidali zofunikira kwambiri pa nthawi imeneyi sizati zinthu zimachiuma ndi ana akewa yeti nthawi imene zikadamthandiza kwambiri ni nthawi imene anadwala iye ni nthawi imene anali chigonere iye ndimene zinthu ziwiri zimene zikadamthandiza koma chomvetsa chisoni chinachiona kuti panalibe wina aliyense yemwe adalipo kumbali yake pa nthawi yomwe anali chigonere kudwala onse anali atamusiya azibale ake ana ake chuma chake mkazi wake amene adamusiya kuti adzifere yekha
sayasla narun dhata lahab wa mraatuhu hammalat alhatab
ni Allah subhanahu wa taala maya awili amenewa akunena unena kuti posachedwa Abu Lahab akaponyedwa kumoto wodzadza ni malawi amene ndi woyaka kwambiri moto umene uli wopsa kwambiri komanso siye yekayayi ngakhaleso mkazi wake amene adali wonyamula nkhuni amene ankapelekera nkhuni tipeze kuti mkazi wa Abu Lahab amene amatchedwa kuti Umme Jamil ngati mwamuna wake adali mdani woyipitsitsa kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yeti mkazi ameneyi ankamthandizira mwamuna wakeyi polimbana ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama komanso kulimbana ndi dini imeneyi dini ya Chisilamu chifukwa chake ndime imeneyi Allah subhanahu wa taala amamuchenjezanso naye mkaziyo zakulangidwa kwa tsiku lomaliza komwe kumamuyembekezera kuti yeye tu asatase pano pa dziko lapasi yani chifukwa nayenso chilango chikumudikira pa tsiku la chiweruzo kuti akalangidwe kuti akakhale pamoto kuti akakhale pa mazunzo wopweteka kwambiri malinga ndi mamufasirina ena yeti ankakonda kutolela mkazi ameneyi zimayi ameneyi nthambi za mtengo zokhala ndi minga yeti ankatolela kuti zimenezi kuchokera mkhalango ndi kuziyika mnjira yodusa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi cholinga choti mtumiki sallallahu alaihi wasallama abayidwe avutike ndi ululu uku ndikulongosola kumodzi kwa mawu onena kuti nkhuni malinga ndi mamufasirina ena mawu onena kuti onyamula nkhuni maarabu amagwiritsa ntchito kumutchula munthu yemwe amatolera nkhani zopititsa udani patsogolo zimene zimapititsa patsogolo udani anthu ena akadana ndi iyeyi chimene amachita ndikutolera tolera kupita kwa wina wakutitwa amateletu kodi wava zimene amakunenawo kodi wava zimene amateletu ndi cholinga choti udani umene uli pakati pa anthu awiliwa ukwelezere upite patsogolo ukule chifukwa chimene Umme Jamil adapatsidwira dzina limeneli ndikuti ankapereka nkhani zoyipa kumpekera mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi cholinga chofuna kukwelezera udani ndi Allah subhanahu wa taala akunenanso za chilango chimene zimayi amene akakumane nacho pa tsiku la chiweruzo musura yomweyi kumapeto kwake kwa sura imeneyi sura Lahab pamene Allah subhanahu wa taala akunena kuti fi jidiha hablum min masad yeye mozunguli la kusilage nzima ya mene agale agazunguli zidwa ndi chingwe shimene shili shopilingiza pilingiza kapenda kapena chichawa chinati manina kuti chimene chili chopota chokanga ti chakanjeza chooneka ngati mwakanjeza komatu umene udzakhala moto chidzakhala chingwe chisawawa iyani umuntu momwe adzaukitsidwire nzima ya amene pa tsiku la kiyama pa tsiku la chiweruzo kunena kuti mkosi mwake mudzakhala kolala ngati chingwe chopota chakanjeza umene udzakhale moto umene udzapeleke mavuto kwambiri kwa zima ya ameneyi tipempha la subhanahu wa taala kuti atiteteze kumazunzo ndi mavuto apa dziko lino lapansi ammanda komaso ku akhirah.